Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Ministeerri qonnaa oomisha qamadii isa biyya keessaa ol kaasuudhaa fi hojii qonnaa jallisii qamadii jalqabeera. Gabaasaan keenya Galmoo Daawiti, daayirektara quunnamtii uummataa ministeera qonnaa Itoophiyaa obbo Abarraa Lamaa fi obbo Geetuu Gammachuu itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessa qaba itti aanee dhiyaata.
Qonni jallisii qamadii kun Shawaa Bahaa keessatti argama. Qonni aanaa Adaamaa ganda Wanjii kurrooftutti argamu kuni duraan bakka Agadaan itti oomishamu ture. Amma garuu obbo Ilma Maammoo fi qonnaan bultoonni naannoo kanaa kaan waliin ta'anii lafa hektaara 560 ol ta'u kana qamadii facaasanii jiru.
Qonni ji'a lamaa fi torban lama guutessin jira. Gizmo tokko miti gaa silaamaa isaan adda addaanii motorri immoo taraadhaan ammuma dhuguuf ammuma faca'uun duraa duuba jira. Baraan nu kakaasaniito motora kun oshannuu kennani motora shan gubbaarratti immoo bayotaa hanqatetti immoo kuree sin qabna kuree sana gubbaarrattis baay'ee faayidaa arganne sana gubbaarratti immoo kan harkaa qabnu finnee gara mangistiitiin immoo kana hin qabnaa iyyuu harkaa dhabnee jirra kan dhabne sana immoo faayidaa nu godhii jenneetuma jalaan teenyaa.
Obbo Ilmaan qamadii facaafatanitti akka gammadan oomisha shonkooraa durii irras inni kun akka gatii fooyyaa isaaniif baasu dubbatan. Obbo Masfin Tashoome hoogganaa waajjira qonnaa Shawaa Bahaati godinichatti qonni jallisii qamadii erga jalqabe ganna lammaffaadha jedhu.
Bara darbee anoota qabnu sagal irratti hojiin kun hojjetamee jira. Almoost hektaara 11 ol marsaa tokkoffaa fi lammaffaatiin facaafamee oomishni isaa sassaabamee galee ture. Bara darbee kaayyoo kan muuxannoo gaariis hin jira. Hojjumaan immoo irraa barachuu qabnu maal fa'aadha waan jedhu sanis isaan sanis sirriitti egaa adda baasnee booda qophii baranaaf qophii bal'aa taasisnee qophii san keessa tokkoffaa paampiiwwan adda addaa qopheessuu fi qonnaan bulaaf raabsuudha. Inni lammaffaan xaa'oo fi sanyii filatama yeroodhaan qopheessuudha. Sadaffaan lafa qopheessuudha. Haala hojii bara kan hojjenne yeroo ilaallu kilaastaraan oomishnee irratti kilaas akka godina keenyatti barana kilaastaroon guddaa jennu 2,500 hektaarisaa xiqqaa jennuun immoo hektaara 20-30 hin jira garuu irra caalaan isaanii kilaastaroonni kenna 500-400 kana keessa jiru. Kun akkuma agartu barana haga guyyaa irratti jechuudha hektaara 64,410 facaasnee jirra. San keessa ka haamaa geellee jira amma kalee haamaa turre aanaa bosota irratti hektaara 400 bal'inni isaa achirratti oomishni ga'ee sassaabamaa ture.
Obbo Masfin barana paampii bishaan dhibduu 570 qonnaan bultootaaf kan nuyi himanii hojiin kun hordoffii waan barbaaduu fi ogeessonni qonnaa araddaa irratti bobba'anii jiraachuu ifoomsan. Obbo Geetuu Gammachuu itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa gana darbe kana qofa dabaree lamaan lafa hektaara 1,300 ol irratti qonni jallisii qamadii hojjetameera jedhan.
Bara kana immoo baay'ee karoora guddaa gooneetti qabannee hojii kana kan itti seenne lafa hektaara 1,607 kan ta'u marsaa lamaan misoomsine jenneeti karoorsine. Marsaa tokkoffaadhaan lafa hektaara 350 haa ta'u qamadii danuuf sinaadhaan kan karoorsine itoo seenne kanarraa oomisha miliyoona 15 arganna jenneeti kan marsaa tokkoffaa qofaan. Kan marsaa lammaffaa arfaasadhaan deeggarree hektaara. Waliigalasaa hektaara 1,607 jechuudha kan qabnee hojjechaa jirru. Kan marsaa lammaffaa yeroo ammaa cuufee jira. Kan marsaa tokkoffaa hektaara 355 facaafnee yeroo ammaa midhaan isaa haala gaarii irratti kan inni argamu jechuudha. Kunuunsa irratti xiyyeeffannee hojjechaa kan jirru.
Akka obbo Geetuutti naannoo Oromiyaatti lafti hektaara 4,000,000 ol qonna jallisiif mijataadha. Ammaaf garuu rakkoo hanqina maallaqaaf jecha biiroon qonnaa naannoo Oromiyaa hektaara 1,400 haga hektaara 1,500 qofaa misoomsuuf itti jira jedhu. Itoophiyaa keessattis qonni jallisii qamadii erga jalqabee ganna 3 jedha ministeerri qonnaa. ቃዮኒሳስ ወቢምዳኛ ታምርከኔ ሶፊ ቀመዲ ሸረፈ ጉዳን አላገሉ አምብሶ አከታይስ ኒማማ ኦቦበራ ለማ ዲሬክተር ቆንንምቲው መታ ሚኒስቴር ቆናቲ
ከ2000 11 ጀምሮ አፋር ክልል ላይ ተጨመረ በያመቱ ቁጥሩ መጨመር ብቻ ሳይሆን ወደ ሌሎች ክልሎችም እየተስፋፋ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው
አከዝደው አባበራን ጀልቀበ በረኩም ለማፍቁረቶኮ ናኑ አፋርት ጀልቀበ ሰምቦዳ ናኑ ለካንትስ በበለታ ድፈይ አማናኑ ኦሮሚያት በለናን ረቶጅ ተማጅራ ናኑ አማራ ክባፊ ሲዳማ አፋር ረቲሲ ሆጂራው ላጅራ በረነስ ለፈይክታራ ኩምድባ አፉሪራ ቀመዲ ኩንታለ ሚሊዮን ቁደጃ አርገቹ ፍትጅር ከናኒ ሰገዮና ሄክታር ኩምድባ አፉሬፊ ኩመሰዶሚ ሰገል ፈጨይራ ናኑ ኦሮሚያራ ሄክታር ኩምድባ ሰዲፊ ኩመሸንተሚሽን ናኑ አማራት ሄክታር ኩመሰዶሚ ሰዲኦል ናኑ አፋርትሙ ሄክታር ኩመቶርባ ኦሊፊ ናኑ ሲዳማትስ እቱመዴማ ማጅራ
ዶም ሲዳማ ላይ የተወሰነ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው
አቦበራን ናኖ ገሞጅት ወጆም ሸቀመዲ ከነ አቦቲን ቀበኛ አከረትር ማተኑ ሞቱማኑ ጅታጅራ አጀደኒ አማፍገሩ ከሱማ ናኖ ሮሚያቲ ቆነቁና አምብልቶ ታረተው ጂሳጭም ሳጅራ አጀዱ ሙሜ ሚኒስተራ ኢትዮጵያ ቢያ መደሊ ቶርበንደርበ ያይገምታ አፍሪካ ረትዮርበተን አፍሪካ ምናኛታን ኦፍ ደንደውፊ ቆነጀል ሲጀበፈቹ አከቀብዶ ይመኒ ከናፊስ ኢትዮጵያን ሆጂ ከነ አፎአንዝቴ ሆጅታጅራቹ ዱበቱን ሳኒኒ ያደተማ ገባሰገለ አሜሪካ አፍገልሙ ዳዊት እንፈነራ
ከነዱ ፋጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲራ ሰንበታፊ ድልበታ ሳተላይት ዳን ከንተምሰው ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታባ ነው ሮሞቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ጂኒጉራንላ ወጋ ወጋዳኒ ጂያሴናን ኡመተ ጉራቻ ቢየቲ ከሰጅራኒ እትያደ ተሞዳ ጂያከና ማልቱ አዳንታሲሴ ፍለተመ ኤሳጀል ቀበ ማሊፍ በርባችሲ ጋፊ ወንጀዳኑፊ ዴቪ ከኑፍከነኒ ዩኒቨርሲቲ ተነሲ ከሰቲ ቆራታዳፊ በርሲሳ ዲመሴና ሐዋሳቲፊ ሐዋሱማ ከንታን ፕሮፌሰር አሰፋ ጃለታ አፈረር ቆፒን ኬኛ እትያኑ ዋኤ ከናቲ
May my Jini February Malif Jia Urracha Tebi Yekana Kisati Malif Jia Urrabiranta Sena Malika
Bayan Singrate Fadana Feru Kisani Bohokadu Ji Guran Lakuni Barakumoto Kodi Basakali Demi Jati Namichi Bekan African America Toko Carter Woodson Jirama Turban Negro Wicked Yarej Kazi Negro week turban erosana negro edamu turban negro de waame want to ne sena guracha rakko sanketurani fi buasan america busan kabajamu kabakanje don kase baras kuma to kof besagade jatham ammo gurachi olanso gudda gurani ji gur ji tokko gurachiro senasat kabajamo tabu kabarani chalkabani sababi carter woodsen guranala filate wala maaf sababala maaf tokofa namich african americani frederick douglas kanjiramu garbuma ballesu da kollaso gudana magadatureda office of garbature garbuma ballesu da lamafa abraham lincoln kanjiramu barasa presidentum ma ke sa garbuma bade jerre ko lamano duka ba je chaturan jerre so lamano jia guran la ke dalatan guran la ke tuan la tan evi guran la kana pelatani wae sena guracha biye kanatti buaisan america buzan biye kanakasan tijaran kabaju dafe lama papa wan saraga ature be kamara sena sane kame enyuman sane kame bae tatamature ero bilisumman sane argatani ero undanamne wan kederbe yadate isara humotul mamurafitu jie kana furatan jie kana ketti oggao gatti wan haratimi harafuratani gabbo prana fakkenya aftimi san furatani bane fayya dafi health in the well being ranitu wellness ranitu kabajajiru undumat jikum kabajamof wan gurach biya kana buse Amerika ajaru dah wayan no jete ya biya kana ya dah cisu dah fitu tae chu
male warribira jia kana kenni ni forma guracho ta tu filate ya chuda
ya inflate ni adini mo baru jal kabe fa Kenya fi 1976 kuma to ko fi bisagale to wa dama jaati president Gerald Ford officially recognize gore akka kabajamu hemecho da presidentin bijekana
gari megaba badu matwa ta komisiti cha isini sena oromo kesetti wabaye kitabo ta sadadda barresitanitu kitaba kesento ko kesetti wani argenati fakkata sena oromo tifi senan sabaguracha america wal fakkata yada jidu wan kaptanati fakkata sabni guracha biye kanamu akuma bekamu garguma dan warabita me biye kanu fuya sitti dalateda maltu wal fakke soro mo wajini me sal gababa dumati
enani baye nim bekumare oromonille garbata era beta kitabala makanam dubiso bani timato ko children of hope kanjeramu sandra sheling kan katabame lamapamo ze oromo diaspora kanjeramu professor makuria bulcha kan katabame akka oromon garbuma ketti garbata egur gramature makan kitaba kodi fighting against the injustice of the state in the globalization comparing the african american and oromo movements
by egalatoba professor of bayroke sanis najra frachu kodi etidemina wan kana ratin maryan nama barabar banne
akka niramane voice of american wan akasi rat kan tiye fatu abdin goda nama baye barbada pida
Addunya ratti namoonni miliyoonatti lakkaawamanu buna dhugu. Bunni madda galii dinagdee biyyoota adda addaati. Garuu jijjiirama haala qilleensaatiin wal qabate gosaawwan bunaa caalaa barbaachisaa ta'an irratti rakkinni mul'achaa jira. Rakkina kana furuudhaa fi ogeessonnii fi saayintistoonni London keessa jiran waa irratti hojjechaa jirraa jedhu maal hojjechaa jiru? Waa'ee kana irratti gabaasa Henry Ridgewell VOA'dhaaf qindeesse jaallanneen akka ittaanutti qindeessiteetti.
Mana ededisa ofilaalle ra hojjeta mukeessa dhaabbatani ala argun danda mukeessa biqiltuu adda adda dhaabaman kan new botanic garden jedhamu jira mana sanaan ala qilleensi qabbanawa akka cabbiiti manicha biqiltuun keessatti dhaabame sana keessammo ho'aafi hurka bishaanii jiru biqiltuuwwan dhaabaman akka lalisan gochuun bosona fakkeessee jira iddoo kanatti qorannaa bunarratti gaggeeffamu kan hoogganan Aaron Davis akka jedhanitti
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Enne kun buna arabika jedhama. Nutis isa kana filanna. Eddo adda addaatiif sannee kan dhugnu kana. Akkasumas manatti danfisnee kan dhugnus isuma kana. Dhandhama baay'ee gaarii qaba. Buna addunyaa irratti dhugamu dhibba keessaa harki jaatamni isuma kana.
Gosti bunaa biraan iddoo kana jiru buna roobastaa jedhamu biqiltuu buna sakaanii irraa baalli isaa gurguddaadha. Buna addunyaan fayyadamu dhibba keessa harka 40 qabatee jira jedhan Davis. Biqiltuu bunaa arabikaa fi roobastaa dhaabuun jireenya uummata guutummaa Afrikaa, Ameerikaa kaabaa fi Eeshiyaa keessaaf deeggarsa guddaa qaba. Garuu sababa jijjiirama qilleensarraan kan ka'e sodaa jala jiru jedhan Davis.
In some cases, yields are dramatically reduced because of increased temperatures or reduced rainfall. But in some cases, as we've seen in Ethiopia, and
yeroo tokko tokko oomishi argamu akka hin gadi bu'a. Sababiin isaas ho'i qilleensaa dabaluun yookiin roobni hanqaaquun kun ni mudata. Garuu yeroo tokko tokko immoo akka Itoophiyaa keessatti arginetti oomishni bunaa guutummaatti manca'ee mukni bunaas gogee bada.
Kanaaf furmaan isaa bosona Afrikaa dhihaa keessa fagaatanii seenuun buna dhaabuu ta'uu malaa jedhani gosa bunaa gara 130 ta'antu jira. Garuu hundumtu dhandhama gaarii qabu jechuu miti jedhan. Deevisiif gareen isaaniin hoogganamu Seraaliyoon keessatti gosa bunaa cal jedhee daggala keessatti biqilu isteenoofiilaa jedhamu argataniiru.
And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because it matches Arabica in terms of its
inni kun ho'a hamaayyu kan dandamatudha. Dandamisaas akka buna arabika sana gaarii fakkaachuunsa ammoo qalbii nama hawwata.
Rakkoo jijjiirama qilleensaa jiru kana keessatti gosti bunaa yoo dhaabame daldalaaf abdii kennan kanneen laayibeerikaa fi yuujendas jedhaman jiruu jedhaniiru. Namoonni hangi tokko dhandhamni isaa warra kaaniirra caala jedhanii amanu bara darbe jechuun 2021 miilaan xaaliyaanii keessatti dorgommii namoota buna danfisan gidduutti gaggeeffameen Awustiraaliyaa irraa Hiiw Keelii buna yuujendas jedhamu danfiste badhaasa sadarkaa sadaffaa argatteetti. Milkaa'ina Keeliin argatte kun gosa bunaa hin beekamin jiran gama beeksisuun waan haaraa argamsiisa abdii jedhu qabu qorattoon. Gareen London keessatti qonnaan bultoota Afrikaa waliin hojjetaa jiru kun ija bunaa haaraa ba'aan kan dhaabuudhaan gabaarraa akka oolchan gochaa jiru. Piroojektii Ugaandaa keessaa kan hordofan Kaatriin Kiwikee akka jedhanitti.
That has low yields and very small beans, but it has an amazing taste.
Oomishni kennan gad bu'aa akkasumas iji buna kanaa baay'ee xixiqqaadha. Garuu dandhamni isaa kan ajaa'ibaati.
What requirements do they need? How do we boost its productivity instead of it being dominated?
Ulaagaa akkamii guutuu nu barbaachisa? Attamitti oomisha bunaa guddisuu dandeenya? Gosa bunaa lama irratti qofa irra jireessaan gargaaramuu mannaa? Gosa bunaa isaan kaan gatii maalii akka qaban ilaaluuf carraa qabnaa jedhan? Gosti bunaa laayibeerikaa jedhamu waggaa kana keessa hedduminaan Ugaandaa irraa gara Awurooppaatti ergamaa abdii jedhutu jira. Kunis jedhu qorattoonni qonnaan bulaadhaa fi galii maallaqaa walirraa hin cinne argamsiisuun akkasumas kanneen immoo buna dhuganiif dhandhama haaraa fi gammachiisaa ta'e argamsiisuuf jira jedhu.
Bulchiinsa naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti rakkoo nageenya irraa kan ka'een uummanni naannichaa 62% ta'u rakkoo namoomaaf saaxilame gargaarsa barbaaduu mala jechuudhaan mootummaan naannichaa beeksisee jira. Naakoor Malkaa dhimma kana irratti gabaasa dabalataa qaba.
Raaga yeroo dhufu qorannoo irratti hundaa'e jedhan caqasuudhaan kan dubbatan koomishinarri koomishinii hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taassaa yeroo ammaa kana namoota sababa dhabamuu nageenyaa fi balaawwan uumamaa garaagaraan qe'ee isaanii irraa buqqaan 4,422 ta'aniin ala akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii caamsaa dhufuurraa jalqabee namoonni 600,000-1,700 ta'an naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan gargaarsa midhaan nyaataaf saaxilamuu danda'u jedhan.
Namoonni gara 3,384 kan ta'an amma yeroo ammaatti kaampii keessa ta'anii gargaaramaa jiru. Rakkina uumamaatiin kan dhufe immoo akka nama 56,000 kan ta'an akkuma kana gargaarsa argachaa jiru. Walumaagala namni 4,422 akka naannoo keenyaa kanatti gargaarsa argachaa jiru. Persentiidhaan 62% ta'uunsaa maal jechuufi kan jedhan namoonni gaaffii qaban jiru. Kun jechuun namoonni mana isaaniirraa ituun buqqa'iin sodaadhaan naannoo isaaniirraa baqatanii midhaan isaan qotan kan hin makaratiin namoota garaagaraa jira. Matakkal Kaamaashiis Maawukoomoosi isaan kun yeroo dhufutti gargaarsa kan barbaadan ta'u nama 1,200,000 naannicha keessa jiru keessa harki 62% gargaarsa barbaaduu danda'u. Yeroo jedhamu gargaarsuma yeroo sui kaasamee kan gaafatamu tun ta'in ji'oota dhufan keessatti yoo irratti hin hojjetamne namoonni 62% gargaarsa barbaaduu danda'u. Kanaaf hojii addaa maaltu hojjetamuu qaba kan jedhu isa bukkeetti akka hojjetamuuf nu biraa raaga kan ba'u.
Kanaan dura namoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan keessaa sababa haleellaa hidhattootaatiin midhaan facaasne dhiisnee qe'ee keenya irraa baqanneera namoota jedhan keessaa dubbisnee turre. Waan hunda keenya jechuunis daakuu, barbaree, shiroof waan hunda dhiisnee dhufne. Midhaan keenyas saamanii jiru. Amma akka namni hin miidhamneef deeggarsi midhaan nyaataa nu barbaachisa jedhanii turan. Sababa dhabamuu nageenyaan rakkoowwan dhufan kanneen biroon hanqinni midhaan nyaataa kun uumamuu akka malu kan obbo Taarraqeen dubbatan. Hanqinni midhaan nyaataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa bakkeewwan itti uumamuu malu jedhanis akkasitti ibsu obbo Taarraqeen.
Namoonni makarii isaanii makaranne, namoonni saamaman jiru, namoonni jalaa gubate jiru, hojiin barana hojjetame baay'een isaa gubateera. kamashini ufranne gutumma ma gututti gubatera ma okomo yo ilalle gutumma gututti gubatera matakali ni yo ilalle namonni gutumma gutut oji ke sangalle kampi ke sakanturani namonni kun dur gaba filledie suturani amma mozani yude biyani arka motumma yo ken arka gargar arka zani kandiril santawu da kanibsam
motumma ngaru ankin min anyata kun sonu mamin hojjeta jira wanjedan akastibso commissionerich
raga kana rattimo orid misala du fudate ratto jeta fakkenya forri qonna fudatani ratto jetani wana kabone fa wana kagara gara ariti tin wanda fega e ummata kana gargars akkasanin barbarne gochu kan dendo ratto jeta ma kas walle namoni gara gara wan kana ratto jeta ma motumma siyo tay qoppe sa barbada percentin kun qidimo merti edama bomisha boda kan jeda mujira kana energi jeta me bode raga kenya kana gadibusus danda ol kasus danda nui garu warri misala allatu fudade akarratto jetu raga kana yero yero tinipsina ake kachi sarratto jena raga san andabarsina khana jechu damale arrarattina monni percenti jatami lama gargar sabarbadu kanaf nyati feame adufu kanjedu of kesan gabu kanjedu tu yadi ratta fudata megari dai
oji wanjal si akasumas halli naga ammu mulata ju kanitifufu yote yaddon hankinam danyata umum hirdisu malajadan commissionerich yoto bate hankinim danyata nanno benishangulugumus kesa kan umamu te garu motumman nan nichara ko kan furuf niyojjata isar Iskandar guyote ablin toroltuta ablin motumma af miti motumma waltum sudan hankinni midanyata kan umamni niyojjata majadani jiru sagale amerikaf nakur malika amburra
manni mare bakkabu otam otumma etiopia labsi yero muddama jiyottan jahan darbani fi ojira ola ture torban kana kesa kasera labsi chika unisa siyasa dinagdefi imma hawasumma biyatti ke satti faidan inni qabufi maribi yolesa qopawaji rufi wan inni gumachu danda urratti gabasan kenya mitikku fiqadu ittigafatam tota partile siyasa hasofsise gabasa ittanu qopesera walin hajakas
Walwaran samutumma federala fi adablis basa ummata tigray giddu titasfa meratti hundaun manni maribi bakkabota ummata etiopia biya balara bararuf jechun labsi yero muddamaji o ta jaf turu kutuma bititti hojirra kan olu jio onkolole sada barsinirra kase labse ture. Labsi yero muddamakunis yero nkabame fi oso hingutin manni marichaya yari fachisa ta en akka kau murtesun sagale chalman ragga sera. Kafamu labsi yero muddamakunis kan barbachi sef rakona genya yero amma mullatan kara idletin hikun motu mafni danda ama jechun ipsaniru. Manamari baka bota u matat tibakabuan motma obbo tasfai belgike dimma kana ratti adasani sagale america afkan kennan ittiana durata a da basiyasa kongresi federala oromo bo mulatu gammachu durmanu labsichi labsamundo goggora ammas kasamunisa sirri da jechu nipsu
nui jalqabu ma jalqabe wani kuni labsini kuni durmayu sirri miti biyya kana garatas gabbiitti fida jechuu biti labsina kasi kuni mirga namaadha hinniiba kanaatiif nagaa hin fidu rakkina fida malee amma immoo kaasuun isaanii yaada gaariidha ba'eessaa innee fudhanna.
Dhaaba siyaasa izeemaatti dura ta'a kan ta'an obbo Yashiwaas Asaffaa Mogama isaaniin labsichi akka biyyaatti guutummaatti labsamee kan ture ta'us kutaa biyyattii keessatti immoo bakkeewwan nagaa ta'an waan jiraniif ammayyuu bakkeewwan nageenyi rakkoo ta'etti labsichi ni barbaachisa. Yookaan immoo nageenyi lammiilee biyyattii karaa amansiisaa ta'een eegamuu qabaata jechuun ibsu.
Ahoon yaallaa huneeta baagara akka darajaa hundum yaagariitu kufila askeppaa gizee waajjii asfalligawaal jibbaa dhaajji.
Haalli amma jiru guutummaa biyyattiitti labsi yeroo muddamaa isa barbaachisa jedhamuu hin danda'u. Sababni isaa naannoowwan nagaa ta'an kanneen rakkoonomti keessa hin jirre waan jiraniif. Gama biraan immoo iddoo hundatti hin barbaachisu akka hin jenne immoo bakkeewwan rakkoo qaban ni jiru. Akkuma miseensonni mana marichaa kaasan kanaafuu sadarkaa biyyaatti kaafamullee bakkeewwan rakkoowwan nageenyaa ammayyuu jiranitti yookaan nageenya lammiilee sirriitti eegsisu gama biraan bulchiinsonni naannoo kanneen jiran irra deebiin akka ilaalan taasisudha.
Miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa kan ta'an miseensi dhaaba siyaasaa sosochii uummata Amaaraa Dr. Dassaa Leencaanne yaa'ii mana marichaa irratti yaada kennanii mootummaan dhiibbaa gama dippiloomaasiin irra jiru sirreeffachuuf jecha labsicha. Yoo kaase malee lammiileen nagaan jiraachuuf ammayyuu waan amansiisaa ta'e hin jiru jechuun dubbatu.
Yeroo nagar tihanag takkotaatu achi yeroo baruu bootaa'u ishi takka yeroo inni lakka ta'a darbaa. Nagar kan ሌሎች ሁኔታዎች እንዳሉ ናቸው ብያስባለሁ።
ወንትጅጅረም ይጅራቴ በክቲፒኤልኤፍ ድራን ቀበቴ ቱሬ ብልሳከበው ታየራ ገሩ ሃሌ አፈንካን አኩመጅሩ ትጅሩ ያደጅዱን ቀባ እንብራ አማስ ደንዴቲ ወራኑ ቲፒኤልኤፍ አኩመድራ ትጅራ አማሱም ነወራና አኩም ዲበሰዲ ወልቆፔሴ አፋር አኖቲ አፍርቶዋቴራ ጉድነው አግምራትሞ ብሎኒከኝ ድንቡቃኒ መጋለ ሰቆጣ ከሳ ቡፈተኔ ጅሩ ዋጃ ራያ ማይጠብሪቶፍ ቅንዴ ሴሉለ ለብሶፍ የሮቆጲታ ሳጅሩቲ ዋንቲኩን እንጅጅረም ለሚያሞ አመል ቲፒኤልኤፍ እንዲዶለል ሚሌጅ ዱቲ ነቁ አመስና በነ አመስ ሞቱ ማረኮ ነገኛ ነሙተረሰው በእኙማ ሳኒ ረጋ ጅሩ ጣቡፊ ወጂ ነገኛ ከበቺሱ ሃላይ ድሌቲ ኒደንዳ አዳጋፊንኮ ፕሮቬደር በከና አከሰበይ ማሞቱ ማገባ ሰቲ ነሞኒ ዲባፍሸን ተማውልታኒ ወለጋ ተጀፈመኒሩ ከናፍ ሐዋሳ ዱኛ ገመቺሱ ጀቻ ኦዱ ነገኝ ጅራቱ ታፍ ጓቢንከንን ካሱን ሪዳ ሞፊ
ዲማካናረቲ ካንጋፈተመን ኦቦ ሙላቱ ገመቹ ጋፊ ሰገሌ አሜሪካራ ሃለከናንዲያቴፍ ዮሙዴብሰን
ለብሲ ከዳዲ ማሊታ ለብሲ ከዳ ለብሲቴ ተካልቴ ጥንጀቴ ቢያ ሂታ ነጋቡሳ አከናጋምቡ ገረሰጂ ተራራ ከንዱ ፉጎተሞ ኢስማካና ተካልቴ አቆጅሩት ሃርከሳ ሚለሳ ወሊት ተካልቴ ኡታሊ ጥንጀታ ነጋፊዳ ነጋን ኩን የሙሩ ፈዱ ቢያ ከናፊ ተዝገቢ ጉዳ ኡሙ ዋንዳንዳውፍ ዋንታ ሂዳማ አከዚ ከነ ሂደምተ ገረና ጋታ ደምተ መለ ከነ ኢትፉፍቴ ነጋኒ ኑፉ
ለብሲ የሮ ሙደማ ከብያት ለብሰሜ ቱሬ የሮ ከነት ካሱን መሪቢያ ለሳ ኢትዮጵያ ከሰት ታስፈሙፍ ጅሩፍ አብዲ ከኑቃ ባጀ ለመኒ ከንጋ ፈተመን ኦቦ የሽዋስ አሰፋ መሪቢያ ለሳ ሃለነ ገኛ ተዝገባ በርባዱስ ወለብሲ የሮ አሪፋቺ ሳከነ ወሊን ወሊ ትሂደሙ ሚቲ ጀቹን ደብዙ
ብሔራዊ ምክክር ወይም ሀገራዊ ምክክር የተረጋጋ ሁኔታ ይጠይቃል።
ቱጋዳ መሪም ብያልሳ ሀለተዝገባ አበርባዳ ገሩ ዋንከና ወሊን ወልትፊዱን ህዱ ዋንፈየዱ ነትን ፈካቱ ከነዱር አኩመ ጀኔ መሪም ብያልሳ ኩን ሞተ ጅወታ ጀአፍቱረን ሶይን ታኔ ረኮወን ብየቲ በሮታ አፍቱረን ረቲ ከመሪያኑዳ ከናፉ ረኮየሮ ጅሩ ከነቲ ጌስተኒ መጠንሱን ጋሪ ነትን ፈካቱ
በሙላቱ ገመቹዳ በኮንግረሲ ፌደራላ ኦሮሞራ ለብሲ የሮ ሙደማ ከነካሱን መሪቢያ ለሳፍ አከቀብጢ ተኮትካው መለ ገሩ መሪቻ ገገሱፍ አመዩ ነሞኒ ኢላልቸ ሲያሳ ሆርዶ ፈኒኒ ደመን ይረን ይከሙ ቀቡጀሉ
የሮ አማ ከረገሰ ወሪ ሂደማን ወሪ መቃ ፖለቲካቲ ፓርቲ ራቲ ወሪ ሂደማኒ መነ ሂዳ ጅራን ጅሩ ሳንኩኒ ከሙኒን በርባጅዛ ለምሲ ካሶኒ እኒ ሮጌ ሶኩ ብቻዳ ኢሰከረ ብቻ ሱቱን ታይኒ ኮማንድ ፖስቲን ኢዶ ሁንዱ ማቲን ኒጣጣሜ ኩኑን ድምቱ ኢዶ ከባቹ ዘጉባ ጅራ
ለምሲ የሮ ሙደማ ቢየተኮ ከሰት የሮ ለፍሰሙ ዱርሴ ከሚደሙ ዲነግዴ ቢየሰናቲ ኩኒስ ለሚሌን በካ በከቲ ሶቾአኒ ሆጂሳኒ ሆጀቹፍ ንረከቱ ኢንቨስተሮኒ ቢያላስ ገረብየሰናት ዴሙ ሆጂ ዲነግዴ ሆጀቹፍ ፈዲደቡ ከኢትዮጵያስ ከነራደሚት ከንጀለኒሞ ኦጌሰ ዲነግዴፊ ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ በርሲሳ ካንታን ዶክተር መኮንን በርሲሳቲ
ለብሲው ደማ ደንቃ ዲነግዴ ከሰ ሶቺ ደልደላ ሶቺ ኢንቨስትመንቲ ኮሰና ፋይናንሻል ሴክተር ይዋውን ረቲ ይባፊዳ ሱኒስ ዲባን ስንሞ ጨ ኦጂ አብዱማ ካሌንሰ ጅሬኛ አመነ ህንጀነ ቢየትረት ዴምሳ ሲቪል ኩፋምኒ ኩኒ ኩፋማ ለፍሲሙ ደማ ቆፋ ዘቶንታኔ ኢሳዱረስ ኩምኒ ኮቪድ አከዱኛት ከየብየ ኬኛ ስራሴ ሶቺዲ ንግዴባ የገዲቡ ሴቱረ ኢሳታንሴ ወራነ ኬሳ አከብየቲን ገንተኩን ዲነግዴፍ ጉፉ ጉዳታ ኢሳረትሙ ሰነተ ዘገበ ሱዳፍ ለፍሲሙ ደማ ካሜ ኩኒ ደንቃባ የሁሜ ረኮንዲ ነግዴ ደኑን አማርግኑ ኩኒ ታይጅራ ሶለፍሲን ኩን ከኡን ዋንተከ ኮንፊደንሲ ሁሙደንዳ ሶቺ ሰናፋለ አንጄሴ ዲነግዴት ኮሶቾሱ ኒደንዳ ካንጀዱ አብዲን ቀባ ወሊገለት ገሩ ለፍሲሙ ደማ ከኡን ሳቆት ፍርማታን ታው ዳብዴ ነገኝ አከብየቲ ትጅሩካና ነገኝ ዳባሙን ሶቺ ዲነግዴን ዳባማ አብቃባቴ ከኛቱን ጅራቱ ቀባቴ ኢንቨስቲንግ ጎዱ ሆጀቴ በሄንገሉ ኩወሊት ቀበቴ ዳ ሶቺ ዲነግዴ ከንጉሬፊ የሮ አማራኮ ዲነግዴ ደኑ አነከ ካለንስ ጅኛ አርጋ ጅሩካና ወጂ አብዱማ ወላታ ጅሩካና ኢንቨስትመንቲን ገዲቡ ከሰዩ ኢንቨስትመንቲን ቢያላ አካ በርባደሜት ቢያ ከነት ሶቾ ኤ ጉደታ ጅራቹ ዳቡንሳ ኩኒ ዋባይሉ ተገሲሳ ሶ ቡራራ ማንቱ ለብሲ ሙደማ ከነፊዴ ከንጀሩ ረት ሶጀቹን በርባጅታ ይቻላ
ገባሳ ሰገለ አሜሪካ ፊንፊኔራ ምትኩፍ ካዱ
Sagalen America sagantan afaan oromo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakka jalqabe hamma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata saatelaayitii daani qophii dabarsu kan arraa asirratti raawwata kan isin keessummeessaa ture ambafqaadu morodaati qophii boriitii walitti deebina nagaatti bula.